Beat13.
Trendybeats.com.
Chin.
Ayo, Tricky.
No.
Eight side, Ayo, west side. Yo, Juminiji manishi sezi feel. Kila kitu unasema ni real. Na nasikia ngona tembea kwa streets. Na shanga ni rumors gani jona preach. Manuli then ukitoka si breathe. Too bad how koni kiwin. Una wish ungete back the words ulisema too late when you follow na sim. Juminiji manishi sezi feel. Kila kitu unasema ni real. Na nasikia ngona tembea kwa streets. Na shanga ni rumors gani jona preach. Manuli then ukitoka si breathe. Too bad how koni kiwin. Una wish ungete back the words ulisema too late when you follow na sim. Love, I'll serve you plenty. Anapenda huda, I'm a fenty. You drive me crazy. But finyo nan treat me kao ni pendi. Minko busy, kama daily. Woko clubbing out weekending. Misbehaving in the studio, kitchen, cooking, baking. Trust the process, trust the making. You can hear the call, the waking. Your ex nigga was faking. Nataka ni post who I'm dating. Lived in the ghetto now for a decade. Mini ghetto, baby, we ain't sipping. Here my lady,
Jumi niji manishi sezi feel. Kila kitu unasema ni real. Na nasikia ngona tembea kwa streets. Na shanga ni rumors gani jona preach. Manuli then ukitoka si breathe. Too bad how koni kiwin. Una wish on get back the words will say too late when you follow na sim. Jumi niji manishi sezi feel. Kila kitu unasema ni real. Na nasikia ngona tembea kwa streets. Na shanga ni rumors gani jona preach. Manuli then ukitoka si breathe. Too bad how koni kiwin. Una wish on get back the words will say too late when you follow na sim. Nina show humpu wa niko busy. Roto kusani na bado na soma. Skaza kukosa ni pesa na ponya. Pressure ya insta na tuma na koma. I'm the quiet guy in a corner. So sini judge na vile na songa. Up and down zina kamzi kigo. But sin experience ya kudeal na trauma. Yom super nsamehe. Sezi kuplease na mkoro jalipi wa bills. Sezi seme reason it is. Nimeshi kukosa. I know how it feels. Kwa mwangaza unaona nikipenya. So si give up ni utete ni my grip. Boncha misipendi kulose. Chenye na kubali kulose ni sleep. It's funny my moral ni checka. Na mastinja kanisho ingi support. Saitu manza kupanda. Aerial view na wavium kiji force kwa circle. I'm the same game mwenye militema. Ateme zero na mse hana purpose ha. Say ni road success. Kwa jo nani paka nani papa. Jo, Jumi niji manishi sezi feel. Kila kitu unasema ni real. Na nasikia ngona tembea kwa streets. Na shanga ni rumors gani jona preach. Manuli then ukitoka si breathe. Too bad how koni kiwin. Una wish on get back the words will be sema too late when you follow na sim. Jumi niji manishi sezi feel. Kila kitu unasema ni real. Na nasikia ngona tembea kwa streets. Na shanga ni rumors gani jona preach. Manuli then ukitoka si breathe. Too bad how koni kiwin. Una wish on get back the words will be sema too late when you follow na sim.
Mad clan
P13.
More music on trendybeats.com.